Once again, let me just welcome each and everybody to this meeting.
Ndikulandireni tu abale ndi alongonso kachiwiri kumkumano uwu.
It's another meeting that the Lord has set forth for his own people.
Uri ndi mkumano wina umene Mulungu anawikira anthu patsogolo pa anthu ake.
It's a meeting whereby when we meet, we have only one business, that is preaching Christ and him crucified without compromise. The more we are in the meeting, the more the gospel is preached, the more our filthy and wicked are exposed of us.
Pamene timakumana ndi uthenga wabwino kulalikira nthawi ya kulalikirwa nthawi yake ndi yomwe imene imaonesedwa kunyasa kwathu pa ife.
And we are thankful to God because of his grace, that is Christ Jesus, by dying on the cross of Calvary, that brought our sinfulness out from us, and he took them on his in his body and died for it, and we are holy now before him.
Kumbukire Mulungu chifata mtembe imodzi imene mwana wa Yesu Kristo amene anamtuma kuti akakula mtakati achazoka kwa Mulungu mtakati ndipo
tikakukira mkuu. As last week we were on verse 21 of 2 Corinthians chapter 5.
Munga mmene wiki yathu ndinali mu verse ya 21 ya 2 Akorinto chapter 5.
Whereby he was saying that for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, meaning sinless, that we might be made the righteousness of God in him. We are the righteousness of God in him.
Imene imakamba kuti amene yosana dziwa uchimo, anamuyesera uchimo mmalumafu kuti kale
So there is two things here. He has made him to be sin.
Ndipo zinthu ziwiri zomwe zikuoneka apa kunena kuti iyeyo anangomuyesera kukhala uchimwa.
And there is another word, we might be made the righteousness of God.
Ndipo paliso mawiri ena amene akulankhula zonena kuti kuti ife tikayesere chilungamo tikolungama kumaso kwa Mulungu.
There is men on this both sides.
Ndiyo mukamaona mbali yonse itu muli kuchita kupangiridwa.
Made to be seen, made to be luscious.
Ndiyo pali kupangiridwa kukhala ochimwa komanso kupangiridwa kukhala olungama.
Number one, if it is made to be seen, it means it's sinless. It has never contaminated or touched with the sin.
Ndiye chinthu choyamba nchonena kuti mmene akunena kuti anamuyesera uchimozi koyamba kuyamakhala wambiro opanda uchimo.
So if we say that he was made to be sin, it means the sin was there and him was somewhere and him is worthy and he was just, it was just declared that you are sinful while he is not.
Ndiyo mukamaona maoneka kuti anamuyesera uchimo zikutanthauzatu kunena kuti uchimo unalipo ndipo iyeyo anali palina mmalo mwake mwangowerengera uchimo uwo pa iyeyo pamene iyeyo anali wangwiri posa chimwako.
While on the other side that is made to be luscious or the luscious
of mbali inayi ukuone kunena kuti pali kupangidwa kukhala olungama kumaso kwa.
If it is made to be luscious, it means you are not luscious, you are not holy, but you are very wicked.
Ngarara kupanga kukhala olungama, kapena ngarara kuyesera kukhala olungama.
So here you can understand that there is four places for oppositions.
Ndiye mukamaona to apa pali malo anayi amene akuoneka.
The first place is the holy place where the righteousness of God is.
Malo yamba ndi malo amene ndi oyera amene chilungamo cha Mulungu chimapezeka.
The second place is Jesus, who is holy. Who is God now?
Ndiye malo achiwira amene akuoneka pamene kupo ndi Yesu Kristo amene ndi oyera.
The third place is sinfulness, that world, the place where there is wickedness.
Malo achitatu ndi uchimo dziko la ndima malo.
And the last place is these are people very sinful, the people that there is nothing good in them. So Jesus Christ, who is holy, is coming from the righteousness of God, who is righteous.
You know, Yesu Kristu amene ndoera anachokera ku chirungamo cha Mulungu amene Mulungu Yesu
ndoera. While a man is sinful, is coming from the sinful compounds, and because they are wretched before God.
Malo achitani, malo achinai, amene akuoneka pamene popo ndi malo amene kumapezeka munthu wochimwa kumene so uchimo uli malo amdima.
Now the righteousness is with Christ, who is holy, facing the sinfulness that is with the man who is sinful.
Ndeno chirungamo chiri ndi Yesu Kristo amene ndi woyera chikuyang'anizana sopano ndi munthu amene ndi wochimwa amene ndi wodzanza ndi uchimoyo.
But between these two there is a hedge that is separating the two.
Komatu pakati pa anthu awa pakati pa zinthu zibiri zimene zoto pali chinthu chochinga chimene chikusiyanisa anthu awiri.
Now here there is God, who is sovereign, who is powerful, who is omniscient, now is coming with another way of communicating with the man who is sinful.
No, I can't. Komatu pali Mulungu amene ndi wolamulira ndi wamphamvu yonse amene akufuna kutumikizwa anthu awiri kuti munthu wochimwa uja akumane ndi Yesu Kristu amene ndi wolungama.
But according to the holiness of God, he is unworthy to touch anything that is evil, that is wicked, that is sinful.
Komano monga mwa ulamuliro wa Mulungu umene Mulungu ali nawo kufuna kwake nkonena kuti sana yenera Mulunguyo kukhudza chinthu chimene nchoyipa nchonyasa chimene nchochimwacho.
The standard of his holiness, there is nothing that you can compare with.
Chifukwa potengera ndi chiyero chake palibe chinthu china chilichonse chimene mukhoza kufananiza nacho.
Now what he did is to create a garment that he should just put on, so that the dung, the wickedness, to charge on that garment without touching him inside.
Ndiyeno mukukonza kwacha kwa Mulungu amene akupanga ndi kukonza kapena kuti mkanjo umene akufuna kapena kukamulikiakuti iye mulungumwini wake akuzonyasakapena umene.
So the government, the garment that God prepared, that God made, was nothing but Jesus Christ physically, Jesus Christ in the body, in this world.
Yetu mkanjo umene Mulungu amenana upanga, mkanjo umene ulusiwina koma ndiye Yesu Kristu amene ndi Mulungu mwini woonekera mthupinyo kuti ambadwe mthupi.
The coming of Jesus Christ into this world was the implementation of the garment with God inside it.
Ndiyeno kubwera kwa Yesu Kristu mthupi kunati kukwandisa ndiwatu kwa mkanjo kapena kuti chovala cha Mulungu kuonekera mthupi.
Because the scripture says nobody sees God and nobody can see God. Even Moses was taught like that.
Ifukwa malemba asinikiza bwino kuti kulibe munthu amene anaona Mulungu ndipo kulibe munthu amene akhoza kuona Mulungu chifukwa kale Mose anamuuza zimenezi.
But here we see Jesus in the body, whereby people see Jesus, touch Jesus, and do whatever with Jesus.
Umarwa bationa Yesu Kristo amene aone era mthubi amene Yesu Kristo amene anthu amakwanisa kumugwira amakwanisa kukhala naye Yesu.
But Jesus was God 100%.
Umarwa Yesu ameneyo anati ndi Mulungu chungwa thundu.
Only that God has just disappearing himself in the body, physical body, whereby people would touch and see that physical body without knowing that inside the physical body that is the original of what people are touching outside.
God Mulungu mwini wake anatsibisa kumthubi limene lili limene anthu akozo kwanisa kulikuza kulibwira mchoninga chonena kumita sala akali kukuza asadziwe kuti Mulungu mwini wake amene alikati mwa thupi limene.
So people were speaking with God without knowing that this is God.
Ndino anthu amalankhulana ndi Mulungu koma osadziwa kuti amene ndiye Mulungu amene alankhulana naye.
They were just touching the garment of God without knowing that garment was just a vessel so that the people should not touch the living God inside, because his standard of his holiness can never be compared with anything.
Ndeno andu anali kukudza chabe mkanjo wa Mulungu amene ndiye thupi la Yesu Kristu lija ndi kuti anthu asadziwe kuti Mulungu mwina ali mkati mwake mwa chifukwa pokhudza thupi la Yesu Kristu namapeza kukhudza Mulungu pamene mukhala kwa Mulungu
God is fine. He's very right, whereby we can never manage even to see him with the brightness that he has. Let him be umbrellaed or be in the garment, so that the people should see the outside without seeing the original of what is inside.
Kulinganiza kuyera nchinyezimiro cha Mulungu kulibe munthu amene akhoza kukwanisa kumuona Mulungu amene yoyo muchiyero chake kumalo kwake Mulungu anadzibisa ndi chovala chimene chichimkunena kuti cholinga chimene kuti kuona Mulungu amene ali chitsedi kwa thupi lake.
We see God in the person of Jesus Christ.
Potero timakhala kuti kumuona ndi Mulungu wa mthunthuyo.
That's why we preach Jesus Christ. Once we are preaching Jesus, we are preaching God. But when I'm saying that we don't preach Jesus Christ, I'm not saying about that Jesus of small J. I'm talking about the real Jesus, the Son of the living God, the crucified one.
Umatu ndikamanena zokulalikira Yesu sindikukulalikira kuti ma Yesu ndawamba timene anthu amaenda kumagawana ati tamatumba ati ayi koma ndikulalikira Yesu wa mbalemba amene ni mwana wa Mungu wa moyo.
Because there is another Christ that the people are preaching. If this is what I'm not preaching, I've got no business with that.
Chifukwa tilipo ndi ma Yesu tambiri timene anthu ena amatilalikira ndiyeneyo ndilibe ntchito zimenezozo.
Verse 21 of chapter 5 of 2 Corinthians says,
Munga mmena kulankhulira mbuku la 2 Corinthians chapter 5 verse 21 yo akuti,
for he hath made him to be sin. That is the first he, it's God who is sovereign and is making him, that is Christ, to be sin. But he was sinless.
Mubuku la chizungu akubuka ntchito maonera kuti pakuti iyeyo anamuyesera kuyamba ndi Mulunguyo amene anamuyesera kuti iye anakayesera chimwepo.
Now we see that God just counted sin on Christ, but he was not sinning.
Ndi apationa kunena kuti Mulungu anangomuwerengera Yesu Kristu chimwe pamene Yesu Kristu anali osachimwapo.
He just said that the sinfulness of the people are on you, but he didn't sin according to how people sinned in the world.
Anangolengeza kuti mawu zochimwa za anthu zayikidwa pa iweyo pamene Yesu Kristu yo anali sala chipetepo chimwe linali onse mdziko lapansi.
For example, if somebody sin against God but you want to bring sacrifice, he was to come with a sheep. sheep without spot, without blemish to the priest.
Mwachisanzo ngati munthu adachimwira Mulungu amafunika kuti abwere ndi nsembe pamaso pa Mulungu amafunika kubwera ndi mwana wankhosa kwa nsembe.
And he was to put his hands on the head of the sheep and spiritually the sinfulness that man will be confessing was transferring from that person to the goat or to the sheep that is blameless.
Ndeno amakafunika kuti asanjike manja ake pankhosayo ndeno kuudzimu ugulu-gulu za munthu uja zimasamukatuma uja ndikukapita pa mwana wankhosa kapena wambuzi amene ndiopanda banga ndiopanda chilemba uja.
Physically, the goat, the sheep was without blemish and was sinless because there is no means that a sin can transfer from a person to the goat. Yeah, with that exact meaning of what God purposed
it. Ndeno mthupi amafunika mwana wankhosayo kapena wambuzi wotengedwa kapelekedwa nsembeyo akhale wopanda chilema chifai izi zinali ndi tanthauzo lake lenileni limene zinthu zikachitika kuti nkhosa mphulupulu za munthu zisakachosedwa kapena zisakatengedwa mwa munthu yokukapita mwa nkhosayo kapena kuti mwa mwana wambuzi amene ndiwopanda chilema pamaso pake.
When the sheep is killed, he was to be killed on behalf of a man who was sinful, but it doesn't mean that the sheep sinned according to how the man
sinned. Same with Christ. He was
just made to be sin, but he was sinless.
Momoponso tumene anachitira Yesu Khristu kunena kuti yeye anangowerengedwa kungopangidwa kuyesedwa wochimwa pamene iye anali osachimwa.
They were just counted, the sins were just counted on him without him doing the work of sinning.
Machimowo anangowerengedwa pa iyeyo koma iyeyo sanachite kuchimwa ayi.
Now, the one who was sovereign was the one who was counting or making Christ to be sinned.
While
when we go back to another verse, there is a statement whereby it says that we might be made the righteousness of God. Which means God, who is sovereign and who is sovereign, just took his righteousness, the righteousness of Jesus, and put on a man who was sinful.
Nemukamaona apa Mulungu amene ndi wamphamvu yonse ndi olamulirayo anangotenga chilungamo cha Yesu kuti ndikukachiveka pa munthu amene ndi ochimwa.
It's like somebody has stole a cell phone from somewhere.
Zilingati kuti wina wake anabawako phone kuchokera pena pake.
And he was arrested waiting to enter into court, and the judgment day comes, they need to pass a judgment.
Ndeno anagwiridwa ndikumangidwa munthuyo ndikukafika ponena kuti anakalowa mchitolokosi kuyembekezera siku la mlandu ndipo siku la mlandu litakwana anakhala kungoyembekezera chigamulo.
It just happened that somebody very merciful to see how a person looks like, just having that desire that no, it's not good that this man should meet with the judge. Let me meet with the judge. So just grab that phone and says, no, this is not the one who stole the phone. It's me who stole the phone. Judge me.
Ndeno zilingati kunena kuti poyembekezera chigamulo chonchija munthu wina wapo angobwera sopano ndikukamuona munthu uja mmene akuonekera akumvesa chifundo chake kunena kuti akuyembekezera chigamulo mmalo mwake chifukwa chifundo chake cha munthu uja akukangoyira ndafondija ndikukalankhula sopano pamaso paweruza kunena kuti iyayi musavutike nduyu amene anaba foni isiye ndineyo.
The phone has been just grabbed not by free will to give into the hand of that merciful person.
Foni yoro mradi mwone ndekuti wangochita moyilanda sikuti munthu jawaipereka makufuna kwache kwa munthu wachifundo ujai.
Same with us. It's Christ who just came by our way and grabbed all our weakness and sinfulness and stand before the judge and meet with the judge.
Chimodzi mozi ndi ifeyo. Yesu Kristu wanakita kutilondola pa njira yathu ndi kutilanda uchitimo wathu, kutilanda mphulupulu zathu. Iyeyo ndikukaima kukakumana ndi woyimusa.
Had it been that he grabbed our sinfulness, would have never given him because we never managed to surrender our sinfulness to somebody.
Akanakhala kuti iyeyo sanachite kutilanda mphulupulu zathu kapena zochimwa zathu, ife sitikanakwanisa kumupasa iye, pakuti ife sitimadziwa ndipo simatha kupereka zolakwa zathu kwa munthu wina.
The righteousness that we call that we are righteous and just before God is a freely given by God after Jesus Christ snatched our sinfulness in our hands.
Chirungamiso chimene ife timayesedwa nacho kukhala olungama pamaso pa Mulungu ndi chirungamiso chimene tinangopasidwa ifeyo kwa ulere Yesu Kristu atachita ulanda kukwatula zolakwa zathu mʼdzanja lathu.
Had it been Christ came to us and asked us to give him our sinfulness, would have never managed to give him the sinfulness of ours.
Omaro akanakhala kuti Yesu Kristu anachita kubwera kudziko lapansi kumatifunsa ife kunena kuti timpase zolakwa zathu, ife sitikanakwanisa pakuti sitingathe kumpasa zolakwa zathu.
That's why when we are preaching about grace, for sure it's grace for somebody to understand this mysterious gospel of Jesus Christ, the crucified one.
Ndichifukwa chake tikamalankhula za chisomo, ichitu ndi chisomo ndithu, ndipo ichi kuti mufatire pochizindikira.
We have been saved by grace and grace alone. So it's the righteousness, the justification that have just been given because somebody more powerful has just made us to be righteous.
Ndiyeno ngati pali chilungamitso chimene chaperekedwa kwa ife, chaperekedwa tifanana kuti wina wake amene ndi wamphamvu ndi olamulirayo, anachita olamula kulankhulira mawu kuti ife tiyesedwe chilungamo.
So how did we receive this righteousness? It is on the cross when Christ was dying. That's why he says it is finished.
Ndiyeno nkumatena kuti koma suno chilungamiso chimenechi tinachilandira liti? Ndi pajatu pa mtanda pamene Yesu Kristu anafa, ndichifanira pamene Yesu Kristu amakhometa pa mtanda analankhula mawu kuti kwatha.
Now, there is a last sentence, last two words of that verse 21, whereby says, in him.
Ndiyeno mukamaona nusu yake yombaliza kweni kweni. Palitu di mau timiri toka, chimera tukuba pedo kumetine na kuti mwa iye.
When that says in him, it means inside him.
De akamani na kuti mwa iye, akutanda wata kuti ngati mwa ake, mwa iye yo.
Meaning is the original him.
Utanda uzatu umwini wake weni weni.
Because the truth of a person is what is inside the man.
Chifukwa ndo akamala nkhula za munthu weni weni wa munthu ndi chimene chili nkapicho.
Because Romans chapter 10 says a man believes with the heart for justification.
Chifukwa ndo mbuku la Roma chapter 10 alankhula zonena kuti pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutenga po chilungamo.
Let us go to Romans chapter 10 verse 10.
Aloma chapter 10 ndi mayake ya 10.
For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutenga po chilungamo, ndi mkamwa avomereza kutenga po chipulumutso.
So it's the heart that believeth, and faith comes by hearing, and hearing the word of God. So it's where there is justification,
Ndiyeno munthu amakhulupirira ndi mtima ndipo uthenga wabwino amakhulupirira ndi mtima makamaka pamenenso uthenga wabwino walalikidwa ndi chikhulupiriro chimadza ndi kumva kwa mawuwo.
So just the little Christ or the little God was inside Christ.
Ndiyeno mulungu weniweniyo anali kumkati mwathupira Yesu Khristu.
So inside Christ there is holiness, there is justice, there is justification, there is everything. He is very integrity. He is very holy.
Ndiyeno popeza mulungu ndiyoyera, popeza mulungu ndiwangwiro, popeza mulungu ndiyolungama, chilichonse cha mulungu chinali mkati mwake mwathupira Yesu Khristuyo.
So us, we had this lusciousness of God that was within Christ.
Malomake ife tinalandiratu chilungamiso chilungamiso cha mulungu chimene chichi cha mulungu cho chine chinali mthupira wake Yesu Khristu.
It was from his will that was inside him to fulfill what was with God, to die on the cross, drink from the cup that made the lusciousness or the erect to be justified and sanctified.
Ndipotu makufuna kwache iyeyo anakhala womvera anakhala wangwiro kuti akakwanirisa china chilichonse chimene Mulungu atati achifuna ndi kuchikwanirisa kuti akachikwanirisa akatipange ife kukhala olungama pamaso pa Mulungu.
So after we believe and that there is lusciousness and justification came and told us, there is a result that is to be seen.
Ndiyeno pambuyo pamene pambuyo pakukhulupira mungationa kuti pali chilungamo ndi chilungamiso kayiyokeyo chosedwa kwa machimo.
Because verse 17 of the same chapter says, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new.
Ndi chifukwa chake ndimeke ya 17 ya chapter chomwecho ine nakuti chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali ndiwerengedwa watsopano zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano.
At first you see that he made us righteousness of God in Christ.
Pakutaona kuti iyeyo anatiyesera chilungamo cha Mulungu mwa Yesu Khristu.
And because the righteousness is within Christ, well, once we are in that Christ, everything is new. A new person is seen in us.
Ndipo pesa chilungamiso chilungamocho chili mkati mwache mwa Yesu Khristu. Ndiye munthu akakipezeka kapena pangopezeka mkati mwache mwa Yesu Khristu uja chilichonse sopano chikukhala chachiya sopano.
And everything that was old passed away. That means the real you, the little idolatry worship that you had, the little congregation, the little God of yourself is come out. Then the new person, that is Christ Jesus, is to start ruling and overruling you.
Ndeno china chilichonse chakale chikutoka ndi akamenena chakale akulankhula iweyo weniweni. Makhalidwe ako opembeza mafano, makhalidwe ako achipembezo, makhalidwe ako odziyesera kwa kukhala Mulungu, woti ukhozoma mlamulira nkumachitira chilichonse Mulunguyo, zimene zonse zikuchosedwa chifanirwa kukhala kwa Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristuyo akutenga ulamuliro zonse kukhala kwatsopano.
Again here there is two ways, there is old things and there is all things.
Ndiye mukaonanso pamene pa pali mawu awiri amene akuonesa pali zinthu zatsopano komanso pali zinthu zakale.
All things is you 100%, the idolatry worship.
Akamanenera zinthu zakale kuweyo weniweni amene ndiwe opembeza mafano.
The everything of yourself.
Chilichonse chimene chimachokera mwa iweyo.
Why are the all things? That is Christ again.
Pamene zinthu zatsopano kapena zinthu zanyuwani pamene zikuonesedwa apapa pamene ndiye ku Khristu.
Because the question might be, what are the all things that are meant to be new?
Chifamu na fuzo mkumana kuti kwati zintu zonse zimene zikunenda kunena kuti zikozo kala za sopano zijanjani kapena zikupangisa kuti chikhali cha sopano nchiyani.
Verse 18 is answering. What are the odd things? What are the odd things? All things that the Bible is speaking.
Mundi maiti ni mumuli yangu la fuzo la zintu zakale zimene Bible imanena.
All things.
Zinduzonse maga maga.
Verse 18. And all things are of God. What are the all things of verse 17? Says that all things are become new. Those all things are of God.
Ndeno akuti koma zinduzonse zichokera kwa Mulungu. Ndemuka maona palipo yango la zinduzonse zichazimena kuti nakuti zonse zakhala za sopano zichazikuoneka mu chapter 17 verse 17. Ndekuti zinduzonse za Mulungu.
So when you are in Christ, all things become new.
Ndeno ngati utakhala iwe mwa Khristu, zinduzonse zimakhala za sopano.
I remember the preamble time when I am sick. I was fighting for myself to be healed. I was thinking whatever I got to be healed. But when he pleased God to reveal Christ in me, I give thanks to God even in
sicknesses.
So, who is this God who have all things?
Ndiyano, ndi Mulungu kuti amene ali ndi zinthu zonse.
Verse 18 is answering the second sentence. Who have reconciled us to himself by Jesus Christ?
Ndiyano, ndi meke 18 iyo, ili ndiye akhotula zimene zimaka makano kusulakera chiwiriro.
So the word reconciliation comes where there is a word of enmity.
Ndeno mau oya ogola mflaza kuyanjanisidwa kapena kuyanjanisa amabwera tupaje pamene panali udani.
There is no reconciliation without enmity.
Paribetu kuyanjanisidwa kumene kumachitika hapo panda udani.
Which means at first there was enmity between God and the man.
So mwezina mtawaza kuti poyamba panali udani pakati pa munthu ndi Mulungu.
The sinning of Adam and Eve in the Garden of Eden brings the enmity between a man and God.
Kushima kwa Adam ndi Eva munda wa Eden muja kunabweresa udani pakati pa munthu.
Behold, there is the coming of Jesus Christ and dies on the cross was the bringing closer the two who are enemies.
You know, kubwera kwa ambuye wa Yesu Kristu kukafa pamtanda, kubwera mtubini kukafa pamtanda, kunali tu kukaya njanisa anthu awili amena akala baudani.
So Christ is a reconciliator of two enemies that never meets. Thank God for making it possible that I should be reconciliated to God, my sovereign Savior. So the dying of Jesus Christ on the cross was the reconciliation of the sinners to the sovereign God. Look to the third sentence of the same verse 18, whereby it says, and he hath given us the ministry of reconciliation.
Ndiye mukaona no kusuya kepo pitiza pa pajanusu ya chitatu yoyi kunena kuti lati basa utumiki wa chiyanjaniso.
When they say that they've given us a ministry of reconciliation, it means the ministry of preaching Jesus Christ with whatever was in the cup that Christ drank from.
So, Agudanda was at home, Ulankula Zayas Christ, Ulaki, Gabana Kunikira, and Ulaki Zayas Christ, did you not just many years
under Chichiba? When we are talking about reconciliation, we are talking about the crucifixion, the death, the beating, the whatever, the despising that Christ received it before he was crucified on that cross. Thank God, because of Christ who died on the cross to reconcile me to my God, that is God, whom I sinned against him and made enemies.
That's
why we are here, to point the people to Christ Jesus, because he is the only reconciliator of his own people. Never point somebody to anything. Point a sinner to Christ Jesus, because he is the only one, the reconciliator of God and the sinner. May God bless us, so that we should see Christ and his beauty in the preaching of the gospel.
Ambuya didali se kodero kuti tikawongola kwaje ndikulalikira kwa uthenga wako.
Preach Christ in the season and without season. Dear Heavenly Father, time that the Lord has given us, thank you for making it possible that we meet together and preach Christ and him crucified. We meet together and worship Christ and him crucified without compromise. As of now, we are finishing this time of worship that God you gave us. Help us understand the scriptures according to the way it has been written, so that glory and honor should proceed and goes unto you, Father God. We worship and bless and exalt your name in the mighty name of Jesus Christ. We pray, bless each and everybody that was hearing from the preaching of the message, even that will fall online. May the grace of God abound upon them. Bless even our dear brother Ken, who is to be preaching discounted business, French. Let those that God purposed that they should hear the passage to come and hear, so that your name might be blessed and be exalted. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen.